Mutazama twi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti banwanyi mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nkuko mubizi radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ni mudukurikire no kuri YouTube na Facebook no kuri internet www.radioyacu.com maze mukurikire ikiganiro cyanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo muri isanga. Mu kiganiro cyejo kwa kabiri, insanganyamatsiko yari ku kibazo cyo kwirinda gusama inda zitifujwa mu bakiri bato. Mu Burundi, Minisitiri w'Ubuzima aherutse gutanga igitekerezo ko abakiri bato batarubaka batemerewe gukoresha ubuhanga bwo kwirinda gusama inda ziriya z'imburagihe zitifujwe rero. Naho mu Rwanda, abadepite banze umushinga w'itegeko ku buzima bw'imyororokere y'abantu ryashoboraga guha abana b'abakobwa bafite imyaka kuva kuri 15 kugera kuri 18 uburenganzira bwa service kuri za service z'ubuzima bw'imyororokere. None rero ibyo byose murabivugaho iki? Mwese muratumiwe, umwanya n'uwanyu. Kuri telefone dufite Nduwimana François. Nduwimana we. Nduwimana, urahura komeye. Yego, tanga igitekerezo cyawe.
Yewe igitekerezo cyanjye ise. Ni santo mu Burundi twagendera rwaruka ikatera igana. Amwe okwemererwa.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muratobara telefone ya Nduwimana François ntabwo ivuga neza. Nduwimana François ari mu Burundi. Ariko rero Bigirimana Nestor agomba nawe kuba ari umurundi kuko yanditse mu kirundi kuri Facebook ya Ijwi rya Amerika ati koba ari ukurwiza ubusambanyi mu rwaruka uburyo bwo gukinga imbanyi buzoze burahabwa abubatse bonyine gusa. Kuri telefone dufite noneho Daniel Nsabimana. Nsabimana we.
Ndakumva bwana Thomas.
Urakomeye.
Ndashima Imana n'abantu bayo.
Nuko. Ongera wibutsa bumva ijwi rya Amerika aho herereye.
Herereye Nyamasheke Ruharambuga, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda nk'ibisanzwe. Ntabwo umukunzi wa mbere w'ijwi rya Amerika.
Nuko rwose urakoze cyane. Igitekerezo cyawe rero.
Murakoze kumva ijambo. Ndagira ngo mvuge ku topic murimo kuvugaho. Mu by'ukuri mu Rwanda ejo bundi twabonye ibintu bisa n'ibitangaje, ubwo inteko ishinga amategeko nyine abadepite barwanyaga uriya mushinga. Nk'abanyarwanda bo hasi, abakristo, abemera Imana nk'ibisanzwe bwana Thomas, usanga ari abavuga ngo isi iri kurangira. Ariko mu by'ukuri bikaba binabereye iyobera umuturage wo hasi. Umuturage wo hasi kugeza ubu biramubera iyobera kwibaza uburyo umwana w'imyaka 15 abashaka kuba yajya mu bintu bya onapo family planning. Bikabera iyobera abantu b'abasaza, ababyeyi bavuga ati ibi bintu ntabyo ibi nabyo. Usanga mbese ari umuco gakondo wamyeho ko umuntu nyine ajya mu bintu nk'ibyo ngibyo ari uko yumva kubwira bishaka ku cyo giti. icyo nenda kuvuga ni kimwe
yego
kuringaniza imbyaro urabana kurubyiruko ntago ari byo ntago bikwiye ntago rwose ahubwo ari uguca ubusambanyi ahubwo ni ibintu birimo kwankurajinga cyangwa guha imbaraga ibintu by'uburaya mu rubyiruko mu bana bakiri batoya ari naho usanga ibibazo bibera biba ikibazo mbere ababyeyi baratubwira ngo usanga mbere umuntu yaragiraga imyaka 30 atarajya kwijandika mu bikorwa nk'ibyo so umuntu abona rero ibyo bintu bidakwiriye rwose bwa mutoma
nuko nsabima ndagushimiye cyane
urakoze Thomas Kamirindo
nuko rwose ijwi rya Amerika kuri telefone dufite kandi umuntu wanditse kuri Facebook amazina Erickson Blessing Erickson uraho neza
n'amahoro
yego n'amahoro ubundi amazina yawe nyakuri na yahe
Erike Ndikumana
Ndikumana kuko nawe telefone yawe ntabwo ivuga neza gerageza twumve niba ijwi ryawe risohoka neza igitekerezo cyawe
ariko jewe ndabumva neza
ikibazo nuko abandi batakumva nimba utumva gerageza
yego ni amahoro
yego ni amahoro rwose aha
nari nabonye poste yanyu
yego
numva umenga ndafite ikintu kirera mu by'ukuri ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere nibaza ko bidakonserina abana b'imyaka 15 cyangwa 18 iyo rero dutanze umwanya cyangwa se tugaha uburenganzira abana bangana nk'uku gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro
Eric we nawe rwose umurongo wawe ntabwo umeze neza nimero zo mu Burundi sinzi impamvu imirongo itavuga neza utubabarire ubwo turongera dushaka umwanya turebe nimba bikunda noneho neza urakoze Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Gordo Ben niyo nkuru niyo mazina yanditse kuri Facebook y'Ijwi ry'Amerika VOA radio yacu yavuze ati umwana w'umukobwa afise imyaka iri hagati ya 15 na 18 abari umuntu afise amaraso yiruka niyo mpamvu abo bigeme bari bakwiye gukoresha uburyo bwo kwikingira Ijwi rya Amerika bari kumbwira yuko bari gushaka abandi bantu noneho kuri telefone bambwiye ko dufite uwitwa Marusi nimba nabyumvise nabi turabihinyanyura wa mugani wa bene wacu Marusi
karam
ubundi witwa nde nuko tubabarira ku bantu dufatanye batavuga ikinyarwanda neza ariko bakababwira bati mugume ku murongo mukabyumva
cyane naho turabyumva neza rwose
ubundi urinde
ni Marius
aha nuko uherereye Marius we
nerereye mu gihe cy'igihe
yego nuko umwanya nuwawe rero
kuri iriya ngingo rero
inteko
nshinga amategeko yafashe yo kutemerera abana b'imyaka 15 kugera ku myaka 18 kudafata ibinini byo koneza urubyaro irangingo njye mbona narayikunze cyane ko akenshi usanga n'ubundi abana b'iki gihe basa nk'aho batari bashobotse nkeka ko iyo biza kuba byemejwe noneho abana bari guhita baruka burundu kubera ko bari kubaki n'ubundi dufite noneho uburyo bwo kwirengera dufite uburyo twashyireho nimba ikora nta ngaruka ziri buze bajya gufata ibinini biri butume ntasama ariko ubwo hakirengagizwa ko nubwo ibyo binini byo kudasama byabonetse za ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ntago nazo zirinzwe ubwo rero uri kumva ko irangingo kuba yarakomerewe n'abadepite kuba 30 batarabasha kuyitora abandi bakifata
Yego.
Nako abandi bakayitora ariko ikiza nuko itegeko ritahaye ububasha bari abana kugira ngo babashe kugira ngo gukomeza kuba guhabwa ububasha bwo kuba bakomeza gukoresha iyo miti, kuko n'ubwabyo bishobora kugira ingaruka ku buzima bwabo, kuko tubona abagore benshi bayikoresha hari ingaruka zitari nziza bibagiraho. Hari ababikoresha bakava, hari ababikoresha bagahura n'ibindi bibazo byinshi. Rero ikiza na numva ni uko rira tegeko ritabashe gutorwa, kuko byari kugira ingaruka mbi kuri kominote muri rusange nk'abanyarwanda, ugasanga biteye ikibazo. Abana bariraye bakomeje kwishora mu busambanyi budafite gahunda.
None se Marius, we kuko abangavu batwara inda zidakenewe zitifujwe bagenda biyongera, ubwo ngubwo umuti urabona waba uwuhe kugira ngo bihagarare?
Kuba bakomeza kwiyongera, umuti njye mbona ni uko aba bana bakomeza kwigishwa ndetse bigakorerwa mu miryango, cyane cyane ababyeyi bagatinyuka bagasobanurira abana icyo bakwiye kuba bakora, kurutwa gukomeza kumva ko twafata noneho twashaka ingingo ituma noneho ibafavoriza gukora bya bintu. Numva rero ari wo muti waboneka, hakabaho inteko z'abana bakabigisha ububi bw'ibyo byose, hanyuma byafasha ukabona Uganda wenda zikagabanuka. Ariko tutifashishije kuvuga ngo ibakoreshe imiti yabafasha kugira kuboneza urubyaro.
Marius, ndagushimiye cyane.
Yego, namwe murakoze kandi.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni ikiganiro muri Isanga, turaganira ku bibazo byo kwirinda gutwara inda zidakenewe mu bakiri batoya, ndetse n'abasore b'ingimbi kwikingira nabo ku buryo batarwara mbese batagira indwara zo mu mibonano mpuzabitsina. Mu magambo makeya, mu Burundi no mu Rwanda nibyo turimo tuganiraho. Mwese umwanya ni uwanyu, ni mwebwe batumirwa. Kuri telefone dufite Kwizera Lucky Ahmad. Kwizera we.
Yego, urahu Thomas we.
Urahu neza.
Yego.
Urakomeye.
Ndakomeye, ndaho ndakomeye. Ni mu majyaruguru Rwanda mu karere ka Rundo mu murenge wa Buyoga.
Yego.
Nge ikibazo. Cy'abangavu wenda batwara inda cyangwa se nk'icyo kibazo bari bari kwigaho cyo guhugira ngo abana kuva ku myaka 15 kugera ku 18 baboneze urubyaro. Babona ko umwana w'imyaka 15 ntago aba yakamenye ko afite n'urubyaro.
Ariko ntabwo ari ukuboneza urubyaro, ahubwo ni ukwirinda gutwara inda.
Kwirinda gutwara inda. Inda iyo turebye mu ijanisha rinini, usanga inda z'abana b'abangavu baziterwa n'abagabo rimwe na rimwe bafite ingo, cyangwa se njyewe ikintu naha nagiramo inama ababyeyi ni ukwita cyane ku bana babo, bakamenya ibikorwa bakora bya buri munsi n'ahantu baba bagiye, kuko hari ibintu byateye muri iki gihe, ibintu twita ngo za aniveriseri, ibintu by'amahawuzi pati ukuntu. Usanga umwana yavuye mu rugo ngo yagiye muri aniveriseri y'inshuti ye, agataha mu ijoro umubyeyi atazi n'aho yagiye. Usanga umwana rero naho ngaho agende yangirikira.
Nuko yego, komeza.
Urebye ikindi kintu cyakorwa mu rwego rwo kwirinda wenda inda ziterwa abana b'abangavu, hari igihe urubyiruko nta makuru ahagije ruba rufite ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, bagakwiye kujya bafata nk'umunama guhera ku mudugudu kuzamuka kugera ku karere cyangwa se n'intara, bakajya bazana nk'umuganga mu nama agasobanurira abantu ku bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere, akababwira ati ba bana mwe iyo ugeze muri iki kigero mwitwara gutya, ugira ibimenyetso bimeze gutya. yego wa mwana abigireho amakuru cyangwa se nababyeyi nabo bazatinyuke babyigisha abana babo icyo ni kintu nkeka ko cyo cyabigabanye kuko ugiye mu kuboneza urubyaro hari ingaruka bigira nabyo bishobora kugira ku mwana mu gihe kiri imbere.
Aha,
murakoze.
Ye na urakoze cyane.
Yego,
Radio Ijwi rya Amerika. Dukomeze kuri John, dukomereze kuri John. Hanyuma Remo na warategereje kuri telefone. Remo ubihanganye, hanyuma tubanze twumve John. John we.
Ni Thomas.
Urahora komeye.
Cyane kuri turashimye.
Nuko, ongera wibutse abumva ijwi rya Amerika amazina yawe naho uherereye.
Ubwo ni twa Mugisha Jean n'ibyo John nyene nk'abantu bereye Zambia Rusaka, mugandi Murundi.
Eh.
No.
Aha.
Ego na gomba se ni uduka ku ijambo ku iki kibazo cyo kwirinda inda abana bakiri bato ku myaka nka 15 kuduga.
Mm.
Ikibazo raje ego raje kwirinda ni kimwe mugabo n'ibintu mu masegeko naho biba bigiye mu rundi rwego rw'uko umuntu aba amaze kujya ku rwego yuko icyo kintu agitegereje yumva ko kimaze kujya mu iteka mu kuvuga yuko umwana afite iyo myaka aba bigiye mu itegeko yuko aba ari ajya kwa uyu muntu ugiye ma tuwegihugu yo gukingira mbuga icyo mbona ku bwanjye ngiye mbona yuko ahubwo ababyeyi bakwegera abana hama leta ikabyiza inyigisho bakaronka amahugurwa bakamenya ubuzima bw'amagara yabo n'imyororokere yabo mu bijyanye n'irondoka ry'amagara neza nicyo cyoba gikuru kurusha yuko hoja itegeko ry'uko umwana ategerezwa kubwirane kufatiye miti ikindi nacyo nisa n'ufatiye kuri cyo nyine n'ababyeyi baravuga yuko bategerezwa kugabanya imbyaro bakoresha ibyo bijya ariko biba mu nyigisho n'abamaze kuba akajya mu nyigisho nta tegeko ryabayemo icyo gituma no kubana n'indi bafata itegeko ryojyaho hoba inyigisho bijyanye n'abantu uko bagenda baragiranye leta igashyiraho ikiri ukuntu inyigisho zigenda zirahabwa abana bakiri bato kuko nacyo ku bijyanye n'inyigisho nagomba se n'ukerekeza kuri mu bigo bya Amerika ngira muri ko mu gihugu cy'u Burundi mutumvikanaho irajyanye bashobora kumvikanaho kereka bari hanze y'igihugu nyamara amaze kuba n'abantu kenshi babakura bari inyuma y'igihugu cy'u Burundi.
Oya, no mu Burundi baratwumva kuri iyo twumva short waves. Yego, komeza.
Rimwe rimwe ndifuza yuko bishobotse n'umuntu abahamagaye mu muhanga akajyo kuko kenshi muratumira nk'abaganga mugabo baganga barashyikiriza iby'ubuganga muganga umunyagihugu mutoyi ari hariya makamba ari mu ikana ricendagiru cyangwa ari mu ntudi yanyigisho muganga yavuga ntawe yayumvise mugaha mumwe wahamagara nk'umwe akaba mu kiganiro agashyikiriza ashobora kubera mu kibanza abariya bo mu ntara ugasanga bazicaye batatu mu ntara barungutse ikiganiro baragishyikiriza abandi icyo nshaka ni ikiyumviro.
Mugisha, ubwo urumva mbese nimba nakurikiye neza ni ukuvuga nkawe Mugisha tukagutumira ukaba umutumire mu kiganiro noneho ukagana n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika bakubaza ibibazo mwungurana ibitekerezo uri umunyagihugu usanzwe
hari nk'ubwo gusanga mu Burundi hari umuntu ushobora gusanga ibyo ni muganga ashyikiriza onivo ya ideologi y'ikiganiro y'ibyo arimo muga hariho abandi ku rwego rwo hasi wafite ya maziko yo kubwira ati mbere iyo wavuze ushize harya igihugu nk'ibyo havuga ati akadegeni n'ibi ushime akashobora kuba ajya muga ati mbe muganga ko muri ko muravuga igikubona ibintu byayo ubu akanyibye gasigura iki ushinzwe kuburiki nimba ari binini ibyo binini bisigura gute kuko benshi ibyo n'ibyinshi nk'ibyo bafite nsanzwe ndahazi narahabaye ndi Murundi nagiye namaze gukura benshi ibyo ntabyo bazi agiye kwa muganga dusangaho umuganga umwe ambwiye ngo kumugufi uragendeje mukadugene niyo kakwanjira niyo abona kakubwira ingaruka mbi mu magara ngo doga ufite uduhindure muga ntabwo ati niyo wabona iki kintu aka kantu kajya bakagukundi urajya tuduhinduye tuguha kandi niki tuduhaye magara yawe niyo wabona kiri kugiriye nabi
Yego
namwe nagize neza.
Yego. Ijwi rya Amerika noneho duhamagare Remo na utegereje kuri telefone. Remo.
Yego.
Uraho neza?
Muraho.
Urakomeye?
Ndakomeye.
Nuko bwira abumva ijwi rya Amerika amazina yawe yose naho uri.
Nitwa Ruhamya Raymond.
Yego.
Ndi mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi.
Aho ngaho ni Kigali mu Rwanda.
Kigali mu Rwanda. Okay. Nge ikintu natanga gitekerezo.
Yego.
Iki kiganiro.
Mm.
Harimo ibintu dufata uko bitari. Twebwe tu mu Kinyarwanda tubyita amatirano.
Aha.
Umubyeyi kumubwira ngo navu yigishe umwana, hari ibyo atinya kumubwira, agatinya kubivuga mu mazina yabyo.
Yego.
Natwe aho twize ku ishuri umwarimu nta gusobanurira byose. Arajya kukubwira akakubwira mu Gifaransa cyangwa muri icyo Cyongereza. Ugacyura ibyo. Wagera mu Kinyarwanda hagira icyo bavuga nyirizina, izina ry'igitsina tuvuge cy'umugabo aha. Ugatinya kubivuga. Igitsina cy'umugore ugatinya kubivuga. Bitewe n'iki n'umuco wacu. Ese bizarangira ryari kugira ngo amatirano tuyareke? Kuko umubyeyi ntaza gutinyuka kubivuga. Ikindi kintu numva cyagakwiye kuba cyatuviramo isomo, ababyeyi umubyeyi aratinya kubivuga ngo ni rushitani. Ese kuki bya rushitani? Ngiye aho ngaho naho nahita nibaza ikibazo cyangwa nabaza umubyeyi utinya kugira inama umwana, kuki bya rushitani tubigendana?
Bumaga macho uri kushyira ku karubanda ingorane zihari zo kwigisha abana.
Bigahera aho ngaho twiga no ku babyeyi bakagera haba hari icyo batubwira nyirizina.
None se ubwo wagira inama se ababyeyi gutinyuka noneho bakatura bagashaka imvugo ibereye ariko bakigisha abana.
Ngize icyo mvuga mu Gifaransa nta kibazo nagira, nawe nta kibazo wagira, ariko nkivuze mu Kinyarwanda byaba skandari aho ngaho nanjye kuri nziza.
Abantu bose bajya mu birere basimbuka.
Basimbuka ariko nkivuze mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza nta kibazo nagira, byarangira amahoro. Ikindi kintu nuko muzaho aba badepite banze gutora iri tegeko kugira ngo abana bafate iriya miti iboneza urubyaro. Ariko nuko wenda navuga ngo nuko n'abatari abana babo baramutse ari abana babo, umwana wawe umwana w'umudepite runaka yaramutse yatwise nawe cyamugiraho ikibazo muvande, cyamugiraho ikibazo cyane. Ese bizarangira bite niba ko hari akantu bari abadepite bajya bazana ari nka minisante yagezanye uriya mushinga, bahita bawutora
kubera iki?
Kuko we ushyigikiwe nyine ni leta. No uriya mudepite wawuzanye wo mu Rwanda navuga ngo arigenga, nta sapoti bigeze bamuhereza, nta bufatanye bigeze bamuhereza. Ariko iyo abe nka minisante cyangwa ikindi kigo cyawuzanye bari guhita batora uriya mushinga byihuse.
Noneho ubwo mu magambo makeya abadepite banze gushyigikira bene wabo bakorana umurimo umwe kandi bose ari intumwa za rubanda. None se ushaka kuvuga yuko uriya mushinga w'itegeko wari ukwiye kwemezwa?
Wari ukwiriye.
Yego.
Cyane rwose wari ukwiriye, ku buryo aba bana niba ubonye umwana w'umukobwa w'imyaka 15 avuye mu ishuri ubuzima bwe nge hari benshi twagiye twigana secondaire cyangwa nizo turonko mu universite, n'uwa universite aradindira cyane ugasanga ubuzima bwasubiye inyuma. nono nje nandi mwenda ni mwashi aruma na umu depite waramute utuwa hindi wewa mwafasha wenda waka alwa kishuwa kwa waiku uramu alikos iza shuwe kuwa ya afamu buka uzimabu ya kwa kusubiri ni matana buka akabindi yele nje kukudipita nje nomfa ura mwushinga wawe mwazargozi
ye ruhamya we ndagushimiye cyane
yego murakoze
ye komera
yego nawe
ijwi rya Amerika ruhamya rero nyina sangarira tegeko ryo mu Rwanda no kumushinga wari ukuye kwemezwa hanyuma bakawiga byakuduka zaba rikaza bitegeko ariko witwa Kamara Mpaka Pierre Claver yanditse ku ijwi rya Amerika VOA radio yacu ni Facebook y'ijwi rya Amerika ati ndateye intege abashinga amateka b'u Rwanda nkaba nteye utwatsi uwazanye iryo tegeko. Kuri telefone dufite Lionel n'umusaza ngeze ndore. Umusaza ube wihanganye tubanze duhi ijambo Lionel, ntabwo tukwibagirwa rwose. Lionel we
niriwe neza,
urahura komeye?
Ndakomeye nta kibazo.
Nuko nawe bwira amazina yawe yose abumva ijwi rya Amerika nahuri.
Nitwa Pio Mwitenderi Lionel.
Yego.
Njyewe ndi mu karere ka Musanze mu Rwanda.
Ni mu majyaruguru.
Yego.
Gusha ku ngingo
rero. Impamvu rero ntabyemera. Byaba ari uburyo bwo kugira ngo ubusambanyi bwiyongere kuko umuntu nimba yaboneje bishobore n'aba bagabo bashuka abana bitewe n'uko yaba azi ko ataramutemba. Halo?
Ndagukurikira komeza.
Bishobore kuba byatanye imbaraga zo gutuma abagabo bashuka abana bati ntanda mutera inda akamurogoye nta kibazo akamushukisha utuntu tumwe na tumwe tugiye dutandukanye. Ahubwo bitewe n'uko wenda mu Rwanda itegeko ryemera abo bana gukuramo inda. Nta kibazo kuba bihari ariko ntabwo wakore kuvuga ngo baje kuboneza umwana w'imyaka 15 aboneza gute koko. Ntabwo byaba ari ibintu byiza ahubwo twe twashimiye abadepite babyanze kuko byaba ari kongera ubusambanyi mu Banyarwanda.
Ariko se ni ukuboneza urubyaro cyangwa ni ukugira ngo bamurinde itegeko rimurinde gutwara inda?
Nibyo, uruhande rumwe ryamurinda kuba wenda atasama ariko byaba ari ugutiza umurindi ikintu cyitwa ubusambanyi. Niyo kintu kibazo kiri. Ahubwo ikintu cyakwiriye gukaza ni ugukaza uburyo bwo ki wateye uwo mwana yagakwiriye gukurikiranwa ariko kubangaza neza ibyo ntabwo aribyo rwose.
Amategeko arahari ariko
imyaka 18 nta nicyo bitwara.
Ndumva hari itegeko riha n'umuntu wese usambanyije umwana.
Rirahari. Ahubwo ikintu cyakongerwaho imbaraga ni uburyo bikurikiranwa kuko akenshi na kenshi aho usanga byakozwe ugasanga follow up ntayihari nk'uko bavuga wenda bamuteye inda amakuru kujya atangwa wenda bakurikirana wabikoze ugasanga biri hafi bishyirwemo imbaraga nabo bango bavuge ngo umuntu kuboneza imyaka 15 gusa ntabwo ari byo.
Lionel urakoze.
Murakoze cyane ijwi rya Amerika turabakunda cyane.
Natwe turabakunda pe. Nuko nuko. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nk'uko rona babwiye ngeze ndore nawe arategereje. Umusaza.
Amakuru.
Ni meza.
Nitwa umusaza ngeze ndore Jean Bosco.
Yego.
Ndi mu Rwanda mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru murenge wa Bwishiki.
Yego.
Buriya igitekerezo cyanjye byagakwiye yuko n'ubundi itegeko rihana itegeko ryemera abangavu kwirinda gutwara inda zitateguwe. Byakagombye ko kuko hari igihe nk'umwana rwose usanga atwaye inda kandi rwose ntako umubyeyi aba atagije. Ariko aho mboni aho kwa baruzi aho cyo kiri nuko n'ababyeyi badatinyuka kuganiza abana babo ku buzima bw'imyororokere.
Yego.
Hagakombye kwigishwa ababyeyi kwigisha abana babo kuko hari igihe umwana atwara inda ugasanga noneho umubyeyi nako batagize ugasanga kuko mbona njye itegeko rirakwiye. Yahagombye kwemezwa kuko hari igihe umwana atwara neza kubanze kuritora ubu ngubu noneho inda zizagabanyuka.
Ntabwo mbizi
ariko rero
wowe urabivugaho iki
itegeko ngo bareke kuritora ikizabuza abana gutwara inda kuko n'ubundi bazazikora kandi babyare babyara abana. Icyo rambora rero kuboneza urubyaro byagakwiye.
Ariko ntabwo iraga sinzi impamvu muvuga ngo kuboneza urubyaro. Unoreze umwana yaboneza urubyaro gute? Ni umwana ntabwo akaboneza urubyaro ni ukumurinda no kumukingira.
Ariko twese tuzi yuko ugiye gufata iriya miti ibuza umuntu gusama bita ko aboneza urubyaro.
Yego.
Niyo mpamvu abenshi bari kuvuga ngo ni ukuboneza urubyaro.
Nuko umusaza ndagushimiye cyane. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Yego. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri Isanga. Turimo rero turaganira ku nsanganyamatsiko yo yuko abakiri bato batagomba gufata, batagomba gukoresha ubuhanga bwo kwirinda gusama inda. Ni mu Burundi, naho mu Rwanda abadepite banze umushinga w'itegeko ryashoboraga kwemerera abangavu gukoresha ubwo buryo. Kuri telefone dufite Bigirimana Nestor, nigeze gusoma obambwiye yuko telefone ye yacitse, mumbabarire. Ariko yari nigeze gusoma ibyo yari yanditse muri makeya, ubwo bwari kubyivugira ku buryo burambuye. Maze rero muri aka kanya tutarabona abandi, mwe mwumva ko kazi iki.
Gango Yusuf Matoma Yahaya Hussein Papa Grace Charles Ogada Digital Entertainment Promotion Sesa Mama Kibido Morris Oyano Todie Vamos a más si lloró Vamos a huisera Andi wajiwa mamoko Te wakensi no mungu samara Mitumwa kensi niki ya babu Jamarongo mensi Ineka vizosa ya utamogwa Uga sigara witoga wichiza Kwesi omenya kanura mushinga nae Kamuramu fasoni Yisi siwe nyigise Abanu buni watifina Abambu zikavara mafise Utera kesu titeguye
Maukurila abambu zi
Papa Grasa
Wame maso kumbuzi na mitunda chawe
Ariyo kino
Kumera makavano jambo mokondo razasi
Winde
Winde Winde
Bambuzi, bambuzi,
Quirinde, quirinde, basura, basura, basura
Mutko abiri ya kuya
Muse wigeru ya yata
Mutko awe ni mana
Muse wigeru tanzatako
Mumbiri sanchuti anje umugisho tangwa ni mana Bambuzi baza kwisi na kari baruse nyanzuki busa Ulivyo rero roja mungu kono razusi Ineka vizosa ya we ikute ya kunye Kanuramu singa naye, kanuramu fazoni Iisi sini nyigisi, maranobo nima kifina Bambuzi kavara wafise, akutera kesho titekuye Akakaretse kabagasema
Wame maso kukuzi na mitunda chawe
Kandi kabiri karatiko
Mera makavano jambo mokondo razasiri
Mera hezu mgibu
tamu Wirinde, wirinda wambuzi
Aho
Wirinde, wirinda basura, basura, basura
Dimitwe, tirarira kukwishina no kukwambura
Mirinde,
mirinde
abambuzi
wawa No kukwambura kunyamura
abambuzi
Mwirinda bambuzi ni kidumu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku kibazo cyo kwirinda gutwarinda ku bakiri bato byakorwa gute niyo nsanganyamatsiko mwese murabatumirwa hagataho ngaho iradukunda Julienne yanditse kuri Facebook ya VOA ati nimwe mutuma abana babyara imburagihe ni gute umwana w'imyaka 15 aboneza urubyaro bazikuramo ngo bakoze amahano noneho kuri telefone dufite twagira Yesu Marcel Marcel we uraho neza
muraho murakomeye Thomas
imizi myinshi
yewe ni myinshi twaraburanye ariko mba mpabaye gutwi kuba kuriho rwose sinjya nkura urushinge
nuko nuko ndagushimiye cyane uri Kigali rero hanyuma ikibagabaga
ndi kibagabaga nk'ibisanzwe
mhm
niho mbandi kibagabaga ubundi nakagari ubundi ni mu murenge wa Kimironko wa karere ni Gasabo
ye nuko igitekerezo cyawe rero
buriya rero ibi bintu byinda zitateguwe cyangwa se byinda ziterwa bangavu
mhm
ngewe ribona mu nzego eshatu
yego
harimo nko gushora kwigisha umwana kwigisha umwana ibintu kumubuza gukora ibintu n'uruhare rw'amadini nizo kategori eshatu shobora kwibaza impamvu bivuze kwigisha gukora ibi kwigisha umwana gukora ibintu n'umukabimubuza niko bwira ati wa mwana we dore ibi biryo ariko ntiwemerewe kubikoramo kandi arashonje kandi azajya afite n'amatsiko yo kugira ute yo kumva ibyo niba irimo n'umuyu cyangwa irimo n'agasenda izo nabikubwira ku nshingiye kuri iki gikurikira buriya kera nubwo abantu bavuga ngo kera bambaraga ubusa ngo bakambara ishabure ariko na bino bita by'abakobwa bita ngo ni gukora amasuku ku myanya yabo y'ibanga ari byo bita gukuna wenda no gucimyiwe nta n'impamvu yo kubitsinda kuko byigishwa ku maradiyo no ku mbuga nkoranyambaga byakorwaga n'abakobwa gusa biherereye n'abandi bakagirwa inama na ba nyirasenge none uyu munsi umukobwa arajya gushyingirwa nyirasenge niwe arajya kugura amafaranga nyirasenge nuko mbese hari imico itakibaho umwana aratangira kwiga ibintu bijyanye n'ibitsina ari muri primeri azamuke agere hejuru kubyigisha si ikibazo ahubwo uburyo babyigishamo nibwo kibazo kuko ntabwo uzabwira umwana ibintu nuko bikorwa nuko bigenda nurangize umubuze kubikora ntabwo byashoboka ikindi cya kabiri iki cyaje ijambo ngo ni uburenganzira bwe hari aho ribengeye ubu umwana kumuhana yakosheje cyane kutamuhana byose ni kimwe kuko hari aho bakubwira ko ibyo umwana yakoze ari uburenganzira bwe icya gatatu mbona ntakunze ibyangombwa identity irangamuntu umwana w'imyaka 16 wateye wenda wayimuteye arahanwa nk'uwasambanyije umwana nyamara afite ibyangombwa bingana n'ibyo wayimuteye afite wasoa santa nukibaza niba ufashe umwana w'imyaka 16 ukamuhiranga muntu umugizi umuntu mukuru ntakiri umwana ariko najya gukora cyaha ahamwe nk'umwana kandi imbere y'amategeko barangana kuko bose bafite ikibaranga kimwe ibi rero umuti wabyo ukuntu ngewe mbona byakemuka urabona nibyo kuboneza imbyaro bamaze imico bagifite ejo bundi inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yanze gutora umwanzuro ariko nabwo harimo ikibazo hari amadini n'amatorero atemera ibintu byo kuboneza imbyaro hari amadini n'amatorero nka hoteli za Kiliziya Gatulika ntushobora kwinjizamo agakingirizo icyo ni icya mbere icya kabiri hari uburyo bwo kuboneza imbyaro butari bwiza ku bakobwa bakiri bato batarabyara, kuko nk'utudushinge tw'amezi atatu umubiri umaze kutumenyera ngo uragenda ukamera nk'umugore uri muri wageze muri menopause utakibyara, ukaba wakurira n'ubugumba bwa burundu. Nyamara mu gusobanurira abana ngo ntibaboneze imbyaro, ntibashaka no kuvuga consequence positive na negative zishobora kuba mu gihe umuntu aboneje urubyaro akiri muto. Nutanga umushinga aravuga ngo nimuboneze gusa, ariko ntashobora kuvuga ingaruka zaho mu gihe umuntu aboneje ari umwana. Nibaza niyo baritora bari abadepite ryari kugongwa n'abanyamadini, kuko mu Rwanda hafi ya twese turi abanyamadini n'amatorero. Uragiye kwa Musenyeri bati nta n'agakingirizo kagomba kwinjira muri hoteli ya Kiliziya Gatulika. Uragiye kwa pastoro bati reka izo n'amadayimoni titoka satani. Nubundi niyo baritora bakaryemeza ryari kubangamirwa n'iki kintu cyo kuvuga ngo aho dusengera ntibabyemera. Bivuzwa ko no muri kitari gushyirwa mu bikorwa, ahubwo inzego za leta, inzego z'abikorera n'inzego z'amadini nibahaguruke mu bundi buryo, bashyireho ibihano bikakaye ku muntu wabyaye uwo mwana by'umwihariko n'uwayimuteye. Nicyo kintu cya mbere gishobora gutera abantu ubwoba, cyamara kubatera ubwoba wenda abantu bakagenza make. Kuko nanone hari ikintu kivuga ngo umuntu umwana waseze n'undi waseze babyaranye ngo bari gukina iby'abana, ubwo uwo mwana wazitwa iki wavutse mu bakina iby'abana? Nabwo ukabona ni ikindi kibazo cyose bipfirahe abanyamategeko bacu, abanyamadini bacu, n'aba bantu bikorera bafite ijambo rikomeye bashobora kuvuga ijwi rikagenda, nibahaguruke bashakike ubundi buryo izinda zigomba gucika, kuko birashoboka nibashyireho ibihano biremereye. Igihano cyo gusambanya umwana kiri igihano kidasaza nk'uko icyaha cya jenoside kidasaza. Uburyo igihe bazakomera cyose icyo cyaha waragikoze uzakiryozwa.
Nk'ukuntu muri Kiliziya Katolika barimo kugenda bashungura abantu bahemukiye abana mu myaka 20, 30, 40 ishize.
Yes, urabona i Burayi bari kubata muri yombi buri munsi, bari kubafata bakabiryozwa. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ushobora kumbwi ikindi nk'ubu mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda bavuze ko nta mwana wa divita ugomba kujya muri kabari atari kumwe n'umubyeyi.
Ariko ubundi se sibyo byiza? Ubundi umwana yajya mu kabari gute?
Erega Tomasi, dore ikibazo aho kiri. Njyewe mbaye mfite irangamuntu yanjye aba afite imyaka 16,
yego,
ukaba ufite imyaka 50. Irangamuntu bivuga ngo umuntu ufite ikimuranga wese aba ari mukuru. Niba afite irangamuntu ku myaka 21, abana bari muri segonderi bagiye gususha,
ubwo noneho nikoze twagira Yezu, uri gushaka kuvuga yuko umuntu yageze ku myaka yo gufata irangamuntu icyo gihe itegeko ryahinduka rikamwinjiza mu bantu bakuru?
Yes, bitabaye ibyo niba bakibona ko ari umwana bintu ibyangombwa. Ni gute baramwita umwana kandi angana na Thomas ibyangombwa baranga bose ari bintu?
Yewe, ibyo ngibyo ndumva amategeko yahinduka ari menshi, usibye ko
impamvu buri impamvu ikibazo kiri kututwana. Ututwana twebwe tuba turi kuri tere tubana mu mujyi wa Kigali tubibona. Aragenda akambara ubwo busa nka kuriya meya wa Karongi yabiciye ngo abana bambaye ubusa, abantu bambaye ubusa ntitubashaka. Wabonye no mu minsi yashize mu bitaro bya biri kubera kuri Canal Olympia hariya ku irebero ko hagaragaye n'umukobwa yanagejejwe mu nkiko. Araje yambaye ubusa arumva yakuze, noneho yahura n'icyo gisimba. Nacyo mbizi ko ari gisimba, umugabo ukora biriya ntabwo umubara nk'umuntu, ni igisimba. Nacyo agasanga kirasamye kikaba kimusamiye mu kirere. Ibyo bintu rero rimwe na rimwe usanga aba bana b'urubyiruko ntibashaka no gukundana no kubana nabo banganya imyaka, bavuga ko nta mafaranga bafite. Irari ry'amafaranga ku bana b'abakobwa, irari ry'ibintu bitunguranye bidahenze. Ni gute ndaba mfite umukobwa w'imyaka 16 nkabona kuri telefone undi 200 ntayimuguriye simu cyahe, mubaza aho yayikuye, umubwire uwo mwana nayibura ntazajya gushaka indi. Hari uruhare rugomba kuva imbere mu rugo, mu muryango, mu babyeyi. Hari ukuntu leta ishobora kongera kureba uburyo ibyangombwa bishobora gusubira ku myaka 20, nyine kuko ino myaka yemerewe mu ishingirwa
20 n'ubu
umuntu atasezeranye
ni 20
n'umuntu atazashobora gusezerana imbere y'amategeko mu gihe akiri munsi ya 21 bibareye uburyo babishungura batanze amarangamuntu kugira ngo abana mu gususha bagiye gukora ibizamini bya leta bagiye barasusha bafite ibyangombwa ariko bashaka gukora ikindi kintu gituma bigaragara ko wowe wasambanyije umuntu udafite ibyangombwa cyangwa uwo wabyaye ejo bundi numvise ari kwerekana ngo n'ubundi barazibatera babafunga ntibagire icyo baronka ugasanga baruhiye ubusazi n'abana babo bakicwa n'inzara ikibazo ni ubwo bagaragaje ikindi kibazo.
Twagira Yezu we, reka ngushimire cyane rwose, hanyuma duhe n'umwanya Samuel nawe amaze akanya ategereje. Urakoze cyane.
Yego, murakoze namwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Samuel rero koko arategereje kuri telefone. Samuel we, Samuel
yego, ndakunga Tomasi we.
Urakomeye.
Yego, ndakomeye, ndabumvira hano Kigali mu Rwanda.
Irindi zina ryawe?
Irindi zina nitwa Musengamana.
Musengamana.
Yego.
Nuko gusha ku ngingo.
Yee, ndabumvira hano mu murenge wa Nduba, karere ka Gasabo hano Kigali.
Yego.
Ni ukuvuga ngo rero njyewe nkurikije kuri iyo ngingo, nubwo abadepite banze gutora iryo tegeko batanze, ntabwo bikwiye yuko umuntu w'imyaka 15 yakomeza urubyaro ku buryo babitorera itegeko bakaryemeza. Ntabwo bikwiye, kuko n'abantu bakuru, iyo uganiriye n'abantu bakuru bakubwira yuko hari bamwe na bamwe babigizaho ingaruka, noneho utekereze nko ku muntu ukiri mutoya utari wibaza nimba azanabyara cyangwa se nimba azagirutse, nawe ubyumve ko nta ngaruka bishobora kuzatera mu gihe kiri imbere. Ubwo rero ugasanga hano n'ikibazo, kandi nanone ibyo bintu biramutse byemejwe,
yego,
bamwe na bamwe bagenda bigenderaho bavuga yuko n'ubundi ari uburenganzira bwabo bagomba gukora ibyo bashaka, ndetse na ba bandi baba babarebera ku ruhande bashaka kubagirira nabi, bakaba urwitwazo bavuga bati n'ubundi nta kibazo mu burenganzira bwabo, ugasanga ahubwo ibyo bavuga ngo imibare ngo irimo irazamuka ngo y'abantu ngo bagenda baterwa inda ngo bagira bati ahubwo noneho nibwo yikubye inshuro 5 atekerezaga yuko yabaho.
Ese uraragiye?
Ahubwo rero
numvise inyana inyuma yawe.
Ndi mu rugo, ndi mu rugo, n'ubungubu ndi kubungira kuri FM.
Nuko nuko Musengamana, ndagushimiye cyane.
Ntabwo rwose ibyo bintu bikwiye, murakoze, gusa njyewe icyo nicyo gitekerezo cyane.
Nuko nuko pe. Radio Ijwi rya Amerika, dukomereze kuri Donati. Donati we,
ndabumva. Karame,
uraho neza?
Muraho neza.
Yego. Irindi zina ryawe ni irihe, Donati we?
Okay, nitwa Ntegekurora Donati, mperereye mu ntara y'Iburengerazuba, akarere ka Karongi.
Yego.
Mu by'ukuri buriya ikiganiro cyanyu turagikunda, kandi buriya nigeze numva buriya Inteko Nshingamategeko y'u Rwanda n'Inteko Nshingamategeko yo mu Burundi. Buriya rwose narabikurikiranye cyane, ariko buriya abana ni abacu ndetse n'ab'igihugu. Ariko kuri buriya nkurikije icyo Inteko Nshingamategeko yatoye mu Rwanda, wenda ntibaranabyemeza.
N'ubundi ntabwo umushinga bigeze bawureba.
Yes, ariko njyewe ahantu mperereye buriya, buriya abana hari igihe baba batara ubwenge, nyine ni abana, ntabwo bari bagira igihe cyo gutekereza ngo igihe kigera ngo ndatore iki ngiki. Ariko n'abantu bakuru hari igihe banacikwa, mwese kuki n'abakuru bava ngo reka tuboneze urubyaro? Buriya rero ikintu njyewe ahantu mperereye, abana kuba baboneza urubyaro bari mu myaka 15 ndabyemera, kubera ko buriya mbere na mbere buriya inzego z'ubuzima turazemera, turanazuba. Ikintu babona cyagirira akamaro Abanyarwanda
yego
bose babona nta ngaruka bakidukorera.
Usibye ko
n'undi rwose merereye.
Usibye ko mu Burundi atari inteko ishinga amategeko ahubwo ari igitekerezo cya ministri w'ubuzima wavuze yuko ibyo kwirinda gusama inda idakenewe bigomba guharirwa mbese gukoresha ubwo buhanga bikwiye guharirwa abantu bubatse gusa ntabwo ari inteko ishinga amategeko rero nuko
ndabumva
Donati we ndagushimiye cyane.
Ok, murakoze cyane ariko nanjye naho mperereye ariko je numva ibyo nahamanya nabyo kuba abo bana nabo baboneza urubyaro
nuko nuko
niho nanjye mbogamiye murakoze cyane.
Ye urakoze nawe cyane ahubwo ni twebwe tugushimira. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda murisanga noneho duhamagare Hafashimana. Hafashimana we
karami
uraho neza
ndaho ndakomeye
nuko nuko uherereye heza
ni Kampala muri Uganda
ariko nduvu uvuga ikinyarwanda neza uri umunyarwanda
yendo umurundi
eh uri umurundi
yes
none se ko numva usa nuvuga ikinyarwanda ukuvuga ikirundi
umurundi ndumunya kirundo ndi hafi mu Rwanda
ah nuko nuko umwanya ni uwawe rero.
Nari nsa agatererano gatoya nashaka guterera ku bijyanye n'uko bari bashikirije abana batwara inda bakiri bato byari byo umugambi bari bamaze gufata nabo ko bugenda ku buryo nk'abandi
yego
kubera ko bino bintu turimo biragoye abana isi yarahindutse abana bashuha hakiri kare ugasanga bari ko baratwara inda batifuje kandi naho bavuga ko bashobora kuba bobarinda ntibo bishobora ababyeyi babo
kubera iki
ntabwo bashobora kubera ko ibi bihe tugezemo basamazwa na byinshi bakwegera kuba bogenda mu busambanyi
yewe
icyo mbona bobareka nabo bakagenda ku buryo nk'abantu bakuru
ye nuko nuko Hafashimana ndagushimiye cyane
yego murakoze
ye Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda witwa Niyondiko Felix yanditse kuri Facebook Ijwi rya Amerika VOA radio yacu ati niba bihagarike kuri bose nibyo byahimbara uwiteka icyo ni igitekerezo cye. Hanyuma uwitwa Mupango Francis we yanditse turwaruka n'abakuze ntibakwiye kubikoresha kuko byica ubuzima bwabo. Noneho duhamagare Jean-Claude. Jean-Claude we
Tereza
urahura komeye
yego yego
nuko irindi izina ryawe ni irihe?
Ni Habarugira.
Habarugira
Habarugira Jean-Claude
ukabuherereye hehe?
Ndi mu murenge wa Kanyinya i Kigali.
Nuko nuko gusha ku ngingo
igitekerezo cyanjye nahoze numva wakunze kwibanda ku jambo uvuga ngo abana gufata iriya miti ntabwo byitwa kuboneza urubyaro ariko ako kantu numvaga atari ko kubera ko kuboneza urubyaro ubundi gisobanuro cyo kuboneza urubyaro bisobanura gukoresha uburyo bwemewe n'amategeko ukumira ko habaho gutwita utabiteganyije
ariko ibyo si kubana
yego nyine haba ari ku mwana haba ari ku mukuru iyo akoresheje ubwo buryo hagamijwe ko adatwita mu buryo bwateganyijwe byitwa kuboneza nubwo batarabyara
nuko komeza
nicyo ngicyo cyonyine nagira mvuge bityo rero baramutse babemereye baba nabo baboneza urubyaro
yego komeza
nicyo ngicyo cyonyine ibindi ni ukubashimira murakoze
na urakoze cyane nuko Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri sanga hanyuma bambwiye ko harundi muntu utegereje ntabwo nafashe izina rye neza kubera ko nari nteza amatwi icyo Jean Claude Habarugira yari arimo ambwira ababwira ntabwo ari byo yabwiraga genyine usibye ko ari byo yahagaga sopo mbese tutumvikana mu magambo nuko none rero ni alo
alo
uraho neza
uraho neza
nuko bambwiraga amazina yawe sinayafata neza kubera ko nari mpuze wabwira abateze ijwi rya Amerika amatwi uri we naho uri
ubu ngewe aka kanya tuvugana ni Rurinda mu murenge wa Buyoga banyita Abakono Rubeli
yego
dukunda ikiganiro muri Isanga cyane kuko kiradufasha
yego
kuko twigiramo inama nyinshi kandi mutegereza amakuru ku gihe
nuko ndagushimiye pe
ubwo rero ibiganiro byanyu tuzajya dukomeza tubikurikirane inama tuzitange aho twambaje tubafashe inama
ye nuko kuri insanganyamatsiko rero hari igitekerezo ufiteho
ye rero igitekerezo mfite nuko abana kuboneza urubyaro ku myaka 15 numva ngiye bidakwiye
yego
ari n'ingaruka bitera u Rwanda bakiri batoya kuboneza urubyaro ntabwo bikwiye wenda ubona nk'abamama ukuntu bigenda
yego
ubona yuko hari imiti bafata ugasanga ibagizeho ingaruka ese bariya abana mubona bitabagiraho ingaruka ese ukuntu bacomekamo agapira buriya ntibyakwangiza umwana w'imyaka 15 njye numva rero kuri iyo ngingo bidashoboka ahubwo wenda nkavuga ni bajya bakoresha udukingirizo
yego
ashoboye kwifata agakoresha agakingirizo
aha
niko mbyumva
nuko Norbe urakoze cyane
natwe turabakunda iki kiganiro muzajya mukicishaho buri munsi se cyangwa
n'ubundi iki kiganiro muri Isanga ni buri munsi guhera saa kumi kugera saa kumi n'imwe
dukunda ijwi rya Amerika cyane
nuko urakoze
sawa sawa mwami murakoze
radiyo ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda hanyuma Habarurema Jean Baptiste yanditse ubwo ndibwira ko abwira bari abadepite bo mu Rwanda ati iriya tegeko nibaritora bazakureho n'igihano cyo gusambanya umwana ijwi rya Amerika undi munywanyi w'ijwi rya Amerika bari bamboneye telefone ye iracitse ubwo muratubabarira ibyo aribyo byose insanganyamatsiko yari kuko ndabona igihe kirimo kigenda nuko insanganyamatsiko rero yari kwirinda indwara nange ngo indwara kwirinda gutwara inda mbese ku bantu bakiri abangavu byagenda gute mwese mwabivuzeho icyo mutekereza kandi muzakomeza mu byunguraneho inama mushobora gukomeza kungurana inama ku ijwi rya Amerika VOA radio yacu kuri Facebook rwose buri gihe tuzabatega amatwi hanyuma ibyo bitekerezo byanyu tubisangize n'abandi banywanyi b'ijwi rya Amerika maze rero mwese uko mungana ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika umugoroba mwiza murakarama.